Mwaramutse neza nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro cyacu. Mu minsi itari mike ishize Siena mu gihugu cy'Ubutaliyani hateraniye inama ya 10 y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abashakashatsi n'impuguke mu bya genocide. Iyo nama ngaruka mwaka iba ihuriwemo n'abantu batandukanye barimo abashakashatsi, abanyepolitike, impirimbanyi mu by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'abahanzi. U Rwanda nk'igihugu cyahuye na genocide nacyo cyari gihagarariwe muri iyo nama. Muri studio uyu munsi turi kumwe na bamwe mu bitabiriye iyo nama barimo Dr. Jean Damascene Gasanabo, umuyobozi mukuru ushinzwe ikigo cy'ubushakashatsi n'ububiko muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya genocide mu Rwanda. Ikaze muri studio Dr. Gasanabo.
Murakoze.
Nanone turi kumwe na Yvette Nyombayire Rugasaguhunga, umujyanama wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Amerika. Ikaze muri studio zacu Yvette.
Murakoze.
Kugira ngo dutangire iki kiganiro nyirizina, nagira ngo nsabe Dr. Gasanabo utangire utubwira amavu n'amavuko y'iryo shyirahamwe mpuzamahanga ry'impuguke mu bya genocide.
Murakoze. Muziko genocide zabaye nyinshi ku isi na Holocaust. Noneho rero mu mpera z'ikinyejana gishize mu Rwanda habayeho genocide yakorewe Abatutsi. Ishyirahamwe rimaze mu by'ukuri imyaka itari myinshi cyane kugira ngo impuguke, abashakashatsi, abarimu muri za kaminuza batekereze, baganire ku bibazo bijyanye na ikigamije ni ukugira ngo amasomo twakuye muri genocide aho zabaye hose kugira ngo icyo kintu cyitwa genocide kitazongera kubaho ukundi. Birazwi ko iryo jambo never again ko bitazongera ryavuzwe kera, abantu ku isi hose bakagerageza bakora ibyo bashoboye ariko byagaragaye ko genocide yongeye kubaho. Ubu rero bikaba byari ngombwa ko impuguke zishyira hamwe zigashyiraho iyi association kugira ngo rwose bajye bahura kenshi bakore ubushakashatsi babutangaze kugira ngo hatagira indi genocide iba ahari hose mu kindi gihugu.
Mu bijyanye n'ubushakashatsi ndabizi ko nawe hari ubushakashatsi wagizemo uruhare ariko ibyo turaza kubisubiraho mu kanya. Yvette, nawe wari umwe mu bantu bari bitabiriye iyo nama, ese wagizemo uruhare ki?
Nk'umunyarwanda kandi nk'umukozi wa leta emwe n'uwarokotse genocide maze imyaka myinshi nkorana n'amashyirahamwe atandukanye y'abacitse ku icumu, ni muri urwo rwego nanjye negeranye na bagenzi banjye kugira ngo tuganire aho tugeze mu kubungabunga amateka ya genocide cyane cyane mu Rwanda. Nge ikiganiro cyanjye cyavugaga kuri genocide mu Rwanda cyitwa u Rwanda nyuma ya genocide cyari kigamije kwiga uburyo genocide y'u Rwanda izwi shingiye ku nyito. Hari amazina menshi, hari abavuga, hari abayitsembabwoko, hari abayitsembatsemba, hari abayita intambara, hari abavuga genocide yakorewe Abatutsi, hari abavuga genocide ebyiri. Ibyo byose rero njye ku bwanjye nemera ko kwita genocide yakorewe Abatutsi ku bwanjye niko nizi, niko nayibayemo, yemwe na United Nations cyangwa se urukiko rwashyizweho na United Nations mu manza nyinshi zagiye zikorwa dushingiye nko ku rubanza rwa Akayesu rwemeje ko genocide yakorewe mu Rwanda bashingiye ku icyo genocide icyo ari cyo yakorewe Abatutsi. Ni muri urwo rwego rero njye nashakaga kwerekana ibibazo tumaze guhura nabyo nk'igihugu bishingiwe ku tundi tuzina cyane cyane Rwandan genocide cyangwa genocide yakorewe Abanyarwanda ikomeje kugenda ikoreshwa n'abantu benshi bagamije guhakana amateka ya genocide, bagamije guhindura amateka ya genocide mu Rwanda.
Yvette, ibyo bijyanye n'inyito uburyo genocide yabaye mu Rwanda ishobora kwitwa nabyo turaza kubisubiraho mu kanya, ariko ngaruke ku rwego rw'ubushakashatsi n'inama nyirizina. Dr. Gasanabo, wakomoje ku kintu cyitwa never again, iryo jambo ryatangiye gukoreshwa mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri, ariko twakomeje kubona genocide zigenda zigaruka ya nyuma ngira ngo duheruka niyo mu Rwanda mu 1994 mubona ubushakashatsi murimo mukora iki gihe hari cyo bizahindura ku mitekerereze y'abanyapolitiki cyangwa se aba bantu bose baba bafite izo gahunda zo kugira ngo barimbure ubwoko runaka rw'abantu
ikibazo gikomeye kandi cyiza cyane nkuko mwivuga never again nyuma y'intambara kabiri y'isi yose abemeze ko nako igihe cy'ijambo ryatangiye gukoreshwa ariko byaragaragaye ko nyuma yaho hari izindi jenoside zabaye ariko ntabwo twacika intege abantu ni abantu abo bose bakoze jenoside ni abantu kandi abenshi bari barize ariko ntabwo dushobora gucika intege ntabwo abantu bakeya kandi ndizera ko ku isi abo ngabo aribo bace ugereranyije n'abandi bashaka ubuzima bw'abandi bagenzi babo ntabwo dushobora gucibwa intege n'abo bagizi ba nabi ahubwo twiyemeze dushyire ingufu n'imbaraga nyinshi cyane mu bushakashatsi kuri jenoside no kwerekana ko umuntu uwo ari we wese aho ava akagera nta muntu n'umwe ugomba kumupfobya ubuzima bwe abanyapolitike rero ni abantu nk'abandi ariko nabo hari igihe bakenewe kwigishwa uretse ko akenshi bamwe banabikora banabizi nka jenoside yakorewe mu Rwanda yakorewe abatutsi ntabwo abayiteguye batari bazi icyo bakora bari bazi icyo bakora kandi bari banize ariko abo ntabwo bashobora kuduca intege niyo mpamvu rero ubushakashatsi bugomba gukomera haba mu Rwanda n'ahandi hose twebwe dufatanyije n'abandi bumva iki kibazo cya jenoside ko tugomba gushyira ingufu mu bushakashatsi tukigisha abana ibyandaye mu Rwanda duhereye hano mu Rwanda mu mashuri primaire secondaire ndetse no hanze y'amashuri ya pibita education informelle hanze y'amashuri asanzwe tukigisha ibyabaye kugakangurira abantu mubereye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi abanyapolitiki bavugaga cyangwa se n'abajournaliste akenshi babikora babishaka mu by'ukuri none se niba umunyapolitike avuga ati nica abantu kubera ko basa gutya cyangwa se bameze gutya mu by'ukuri uwo muntu ababizi ariko rero izo nyungu za politike zigomba kuvaho hakajyaho inyungu za politike zirebera abantu icyo gihugu gituriye baba aribo bose abanyagihugu cyangwa se abanyamahanga batuye muri icyo gihugu ubwo rero nk'abashakashatsi tugomba gushyira imbere ubushakashatsi tugashyiramo ingufu ubwenge hakazamo n'izindi ngufu zijyanye n'amafaranga n'ibikorwa ndetse n'aho abantu bakorera kugira ngo duteze imbere ubushakashatsi
gukora ubushakashatsi ni kimwe ibivuye muri ubwo bushakashatsi bikoreshwa iki
babona nk'ubu tuvuye mu Butaliyani iyo nama yo mu Butaliyani hari ukugira ngo duhure nk'abashakashatsi dushyire hamwe ubwo bushakashatsi byari byiza ko n'abantu bose batanze ibiganiro ku bushakashatsi bwari bwarakozwe ubwo bushakashatsi rero iyo ubukoze hari igihe bumurika abenshi mu Butaliyani batanze baganiriye ku bushakashatsi bari barakoze hari ukubwerekana ni ukugira ngo n'abandi bamenye ubwo bushakashatsi noneho nka mu Butaliyani twari twashakashatsi ariko rero ntabwo bihagararira aho ngaho n'abanyapolitike n'abanyamakuru n'abandi bose bashobora na sosiyete sivile bashobora kumenyekanisha ibyavuye mu bushakashatsi bafite uruhare kandi basabwe kumenyekanisha ubwo bushakashatsi noneho kugira ngo ba banyapolitike bafite mu nshingano zabo gufata ibyemezo kugira ngo bazafate ibyemezo nabo bahereye ku bushakashatsi kuko abashakashatsi nicyo tubereyeho
Ivete nk'umukozi wa leta iyo ubushakashatsi nk'ubu bukozwe dr hari ikintu akomojeho cyo kugira ngo habe hashyirwa mu bikorwa ibiba byavuye muri ubwo bushakashatsi akenshi mubona icyo kintu kiba
icyo nabonye cy'ingirakamaro cyane mu nama nk'izi aha hantu niho nakwita ubucurabwenge ubucurabwenge ntabwo bivuze yuko ibyo abashakashatsi baba bavugiye hariya aba ari byo bahimbye abenshi duhurira mu nama nk'izingizi ni abantu bari mu bwarimu yaba ubwarimu bwo tuzi mu ishuri ariko noneho nk'uko mwabivuze n'abo banyapolitike n'izo mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu aba ni twebwe dutanga ibitekerezo benshi bagenderaho mu kumenya amateka ya jenoside ni ikintu cy'ingenzi cyane rero kubera yuko icya mbere njye nabonye kiba mu nama nk'izi ni uko natwe ubwacu hari igihe tuhahurira dufite dufite amakuru atandukanye, dufite ubumenyi butandukanye, natwe ubwacu tukungurana ibitekerezo. Nge icyo nicyo mbona cya mbere cy'ingirakamaro. Ariko ikindi, iyo tumaze kungurana ibitekerezo, buri wese muri twe asubira mu kazi dukora, twaba abanyapolitike, twaba abarimu, twaba yemwe hari n'abanyabukorikori bari bitabiriye izi nama, buri wese noneho bwa bumenyi twataye, bwa bumenyi twasaruye, turabujyana tukabushyira yaba muri decision dufata mu kazi dukora, cyangwa se yemwe nubwo dukomeza guhura nabo, nubwo dukomeza kubwira cyane cyane nkatwe Abanyarwanda murabizi muri iki gihugu, ntushobora kuvuga amateka y'u Rwanda udahereye ku mateka ya Jenoside. Iyo tugiye rero nka hariya tugahura n'abayazi igice cyangwa se n'abayazi nabi, duheraho dukosora, ariko noneho nabo tukabagira intumwa zacu kugira ngo bakomeze batuvugire. Natwe tugarutse aha ngaha mu mirimo dukorera ya buri munsi, amateka yacu ya Jenoside agomba kuba ishingiro. Ntabwo twavuga uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda tudahereye ku mateka ya Jenoside. Ntabwo twavuga yemwe urebye buri ngamba zose dufata nk'igihugu, icyo kintu cya Jenoside gikomeza kugarukamo, dukomeza kuzirikana ko icyo dukora cyose nk'igihugu tugomba gushyira imbere uburyo bwazatumye Jenoside itagaruka. Niyo mpamvu yari ihuriro nk'iri ngiri ari ingirakamaro cyane, ariko cyane cyane nk'u Rwanda nk'igihugu cyagize amateka mabi kandi kitifuza ko yakongera kubaho, yaba mu gihugu cyacu cyangwa se ku isi hose.
Dr. Gasanabo, muri iyo nama mwagaragaje ibyavuye mu bushakashatsi bwanyu mwakoze, mwise imyaka, igitsina ndetse n'ibyaha byakozwe muri Jenoside, muri make ubwo bushakashatsi bwanyu mwakoze mwashakaga kugira kuki?
Twahisemo rero kureba mbese abakoze Jenoside bari bantu ki, imyaka yabo, igitsina, bari bantu ki. Mu by'ukuri nicyo twashakaga kureba, kureba abagore, abagabo, imyaka yabo, bafite imyaka 10, bafite 20, 30, 50, 60. Nicyo nicyo twatugamije kugira ngo tumenye identite y'abo bantu mu by'ukuri bakoze Jenoside. Ntabwo ubushakashatsi buvuga ko niba hari umwana cyangwa se umugabo cyangwa se umugore, ariko tureba ikigereranyo moyenne y'abo bantu bakoze Jenoside. Nicyo twashaka kureba.
Urugero mutanga, muravuga ngo abantu benshi baburanishijwe mu manza za gacaca usanga bari hagati y'imyaka 30 na 34. Ibyo hari icyo bivuze?
Biratuvuze kuko biguha nk'uko abantu mbere nanjye ubwanjye numvaga ko abakoze Jenoside bari hafi y'imyaka hagati ya 20-25, mbese urubyiruko cyane cyane ariko munsi ya 30. Kandi numva atari njyewe njyenyine wari ufite watekerezaga gutyo. Kuba rero twebwe twarerekanye ko abantu benshi bakoze Jenoside bari bafite hagati ya 30-34, birerekana abo bantu mbese abaribo. Bikaguha rero ishusho abo bantu ukamenya uti naba. Icya mbere ikindi twabonye ni uko abenshi ari abagabo, abenshi ni abagabo b'imyaka 30-34. Icyo bitanga ni uko umenya abo bantu bakoze Jenoside ni bande. Ese noneho n'ingamba twafata urubyiruko ubu ngubu byanadufasha kumenya ukuntu ubu ngubu Abanyarwanda iyo myaka y'abo bantu ese bifashe bate, ese ingamba zifatwa ni izihe kugira ngo rwa rubyiruko ruzagera muri iyo myaka n'abandi bose bazabe Abanyarwanda beza barangwa n'umutima wa kimuntu, aho kugira ngo barangwe n'umutima wo gukora Jenoside. Imyaka rero ni ngombwa iyo wiga ibintu bijyanye n'abantu, humanities, human sciences, ibintu bijyanye n'abantu, kumenya imyaka y'abantu, igitsina, aho bakorereye, ni byiza kuko biguha picture, biguha ishusho y'abantu abari.
Yvette, tugitangira iki kiganiro wavuze ko wagize icyo uvuga ku nyito ya Jenoside yabaye mu Rwanda. Hari abayita Jenoside yakorewe Abanyarwanda, muri iyi minsi hari abayita Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko mukaba muvuga ko mushaka uburyo iyo Jenoside yagira izina rimwe rihuriweho n'abantu bose.
Hari ibikorwa byinshi bibaho bikorwa bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko ibyo bikorwa byose ntabwo byitwa Jenoside. nkuko mubizi umuryango w'abibumbye hari mu mwaka w'1946 ubwo washyizeho bimwe mu bikorwa bizwi ku izina rya genocide. Niyo mpamvu nkuko mwabivuze hariho umubare muto cyane wa genocide, kandi tuzi ko ku isi kandi tuzi ko habaho intambara mu bihugu byinshi bitandukanye mu buryo butandukanye, ariko buri ntambara ibaye ntabwo yitwa genocide. Kubera iki? Kubera iyo genocide convention yemejwe na UN ikavuga iki? Kugira ngo ikintu cyitwa genocide kigomba kuba cyujuje ibi bikurikira. Muri ibyo nicyo navuga, kugira ngo igikorwa iki n'iki cyemerwe cyitwa na genocide, ntabwo ari abantu ku giti cyacu uko twayibayemo cyangwa se igihugu ku giti cyacu cyicara ngo kivuge ngo habaye genocide hano. Ni kuri izo mpamvu niba habayeho igikorwa iki n'iki hagomba kubaho k'umuryango w'abibumbye wicara ugashyira abanyabwenge hamwe, abumva amategeko bakareba genocide convention bakemeza koko igikorwa icyo n'icyo cyabayeho cyujuje ibyangombwa byo kwitwa genocide. Mu Rwanda murabizi ko twashyiriweho urukiko mpuzamahanga ku Rwanda ruri Tanzania, mu gihe rumaze rukimanza rwafashe igihe rufata inyito ya genocide rureba elements of genocide, ni ukuvuga ibiranga genocide, bireba amateka ibyabaye ku Rwanda, noneho bigusobanurira ko genocide yabayeho ari genocide yakorewe Abatutsi. Ibyo ntabwo byose twabivuze nk'Abanyarwanda, ni urukiko rwa Tanzania rwabivuze kuva muri 1998 ubwo rwatangiraga urubanza rwa KS. Kugira ngo witwe ko wazize genocide ugomba kuba uri mu cyo bita a stable and permanent group, ni ukuvuga ngo uri mu gatsiko kanaka kadashobora guhinduka. Kadashobora guhinduka ni ukuvuga ngo ntabwo wabyuka uno munsi ube uri umututsi, ejo ubyuka uri umuhutu. Kuko dushingiye ku Rwanda ubwoko ni ikintu kamere, ni ikintu vukane. Ibyo ngibyo byose rero tugiye kugendera kuri zimwe mu nyito nka genocide yakorewe Abanyarwanda. Iyo yo ntinashoboka kuko Abanyarwanda nibo bakoze genocide, abakoreye genocide nabo ni Abanyarwanda. Iyo ugiye kuvuga rero Rwanda genocide nk'uko bamwe babyita, aho ngaho uba ushatse nko kuyobya uburari ko kubaba bari barimo bicwa mu gihe cya genocide. Icyo ni kimwe. Ariko ngira ngo impamvu njyewe nahisemo kwiga ku nyito cyangwa se ku buryo ni uko nemera ko ntabwo dushobora kurwanya genocide niba tutabungabunze amateka ya genocide zabaye, kuko urabizi ko amateka iryo shingiro rya ejo hazaza. So muri urwo rwego rwo kureba ibibazo bimwe na bimwe tugenda duhura nabyo cyane, abantu bahakana genocide mu Rwanda baba bashingiye ku nyito zimwe na zimwe cyane cyane nk'iyo Rwandan genocide. So impamvu njyewe mbona ko ari ingenzi ko tubungabunga inyito ya genocide n'ibyo bibazo byo guhakana genocide, kandi ibyo bibazo nibyo biza kutubera imitego muri bwa bumwe n'ubwiyunge twirirwa twigisha, yaba no mu gushaka ubutabera. Ntabwo nakujyana mu rukiko kandi noneho wahindukiye n'umuntunga agatoki umbwira uti kandi ari wowe wanyishe. So ni ikibazo abantu benshi batarumva. Ntekereza yuko dusubiye ko nk'abashakashatsi nk'abanyapolitike nk'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni twebwe tugomba gufata iya mbere, tugashingira ku byemezo byafashwe n'urukiko mpuzamahanga urwo ngurwo twese turatureba n'abatari Abanyarwanda tugashingiraho. Ariko noneho nanjye mvuga nk'umuntu wabaye muri iyo genocide, nzi ko icyaha cyanjye muri genocide ntabwo ari uko nari Umunyarwanda, ntabwo ari uko nari muri MLND cyangwa muri PL, ni uko nari Umututsi. Ibyo ndashaka kongeraho ntago bitesha agaciro abandi bantu bishwe muri 1994 bazize izindi mpamvu.
Ive, muri iyi minsi mu Rwanda hari gahunda yo kuvuga ko abanyarwanda bose gomba kwibona nk'abanyarwanda aho kwibona mu bwoko runaka. Uvuze genocide yakorewe abatutsi, noneho bwa bwoko tuvuga ngo dushaka ko twese twibona nk'abanyarwanda, none ntitwaba tubugaruye?
Oya, ngiye kuri nge ndibona nk'aho abantu babyumva ukundi. Kuba turi abanyarwanda nibyo koko, turi abanyarwanda. Kane yemwe twari n'abanyarwanda mu gihe cya genocide, turifuza kwereka abanyarwanda ko kuba umuhutu, kuba umututsi, kuba umutwa ntago bikubuza kuba umunyarwanda. Kuba umunyarwanda ntago bikubuza kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi. Impamvu nk'inka leta y'u Rwanda turimo dushishikariza abanyarwanda kwibona nk'abanyarwanda mbere yuko twibona muri ayo moko, ni ukubera amateka mabi amoko yadusizemo. Icyo ngicyo cyo ni ingenzi ko tucyumva. Kera nari nzi ko nashobora kuva mu ishuri ngo ndangize primary naho nabaga nabaye uwa mbere ngo njye mu ishuri secondary kubera ko ndi umututsi. Ibyo ngibyo amategeko ya kera yahaga agaciro bamwe ikurikije amoko. Twe turabwira abanyarwanda ngo mu gihe cyose uri umunyarwanda, niba uri umucuruzi ufite uburenganzira busesuye, niba uri umunyeshuri ufite uburenganzira busesuye bwo kujya mu ishuri ryose utsindiye. Aho ngaho niho nk'u Rwanda twigisha ubunyarwanda.
Dr. Gasanabo, nkawe nk'umushakashatsi, mubona kuvuga genocide yakorewe abanyarwanda bidahagije kugira ngo bisobanure neza yakorewe abatutsi?
Ikibazo buri munyarwanda yagombye kwibaza, cyangwa se undi muntu wese, ese niba itarakorewe abatutsi yakorewe ibanda? Icyo ni ikibazo tugomba kwibaza. Ndi nkeka ko ijambo genocide hari abenshi cyangwa se ntibaryumva cyangwa se birengagiza ibisobanuro byacyo. Ni nacyo cya mbere numva kigomba gusobanurwa, ijambo genocide. Genocide nibyo koko mu Kinyarwanda cyangwa se mu Rwanda rwacu ni ijambo ryaje na genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Iri jambo ntabwo twari turizi mu Kinyarwanda cyangwa se mu Rwanda. Noneho rero mwumva ko imyaka ishize ni mikeya kugira ngo wenda iryo jambo turyumve neza, turivuge buri munsi, ariko nkeka ko harimo n'ubushake bwo kwanga kurikoresha. Niba kumva koko genocide itari cyo, genocide mu by'ukuri hari tugomba kumva ko harimo ibigize, harimo kwitegura, iba yarateguwe, yafashe igihe abantu barayitegura, hakabamo ubushake intention, ubushake bwo kuyikora. Ibyo byarakozwe, abayikoze bari bafite ubushake, abayiteguye bari bafite ubushake, hakaba na ba bandi bagomba kwicwa kuko genocide hari abagomba kwicwa, abo bantu ni Abatutsi. Hakaba rero na ba bandi bayikora interahamwe. Ni ukuvuga ngo genocide we Abatutsi, icyo cyo tugomba kukivuga kuko ari cyo. None se yakoreye abantu, yakoreye Abatutsi. Icyo rero ngira ngo nicyo tugomba kumvikanisha, aho twigisha, aho no mu bushakashatsi tukabishimangira, kuko Holocaust yakorewe Abayahudi, genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, buri ahantu hose hari abantu cyangwa se gurupe y'abantu iba ari targeted, kuvuga ngo abo bantu nibo bagomba kwicwa. Aha rero natwe genocide yakorewe Abatutsi, ibyo ni byo tugomba kubishimangira, tukabyumva, tukanabyigisha, twumve ko genocide atari intambara. Hari abagize bavuga ngo intambara yo muri 1994, oya, ntabwo ari intambara, ni genocide. Mu ntambara, intambara iyo ari yose igira amategeko y'intambara. Mu ntambara mu by'ukuri nta wica umwana, nta wica umugore. Mu ntambara haba icyo bita imfungwa z'intambara. Izo mfungwa z'intambara ba bandi babafashe izo mfungwa ntabwo babitsa, ahubwo baranabajyana bakabaha n'ibyo kurya, ahubwo enda igihe cyagera bakasubira iwabo. Ariko muri genocide ari umwana, ari umugore utwite, ari umusaza rukukuri, wese buri wese baramwica iyo bashatse kumwica. Ibyo rero ngira ngo tugomba kubyumva kandi tukabisobanurira n'abantu, ubushakashatsi bukabikomezaho. Genocide yakorewe Abatutsi nk'abandi hano mu Rwanda.
Nyuma ya 1994 byatangiye byitwa itsembatsemba n'itsembabwoko, hanyuma biza kuvaho, haza genocide yakorewe Abanyarwanda, noneho ni genocide yakorewe Abatutsi. Iyo consistency kuba idahari byo si ikibazo.
Urumva nyuma ya 1994 genocide ikirangira, nkeka ko abenshi mu byukuri n'ibyo jambo ariko rishyamo mu kanya nabivuze ntabwo abenshi wenda twari dusobanukiwe na n'ibyo jambo n'uburemere bwaryo ndi nkeka ko ari icya mbere. Icya kabiri, muzi ko nyuma ya 1994 jenoside imaze kurangira FPR ihagaritse, byari ngombwa ko abanyarwanda bahunze bari mu bihugu duturanye bagaruka bagaturana n'abandi banyarwanda barusigayemo cyangwa se basigaye, ngira ngo ari abanyarwanda ari nabo hanze bari batarasobanukirwa neza mu by'ukuri n'izo nyito, ariko abanyarwanda twebwe twese turasobanukirwa neza n'uburemere bwa jenoside, ariko hakabaho n'icyo cyo kugira ngo abanyarwanda wenda tudatera ubwoba babandi bagaruke mu Rwanda. Ariko rero byabaye ngombwa ko natwe abanyarwanda twumva ko jenoside yakorewe bande, yakorewe abatutsi. Kuba interuro inyito zaragiye zihinduka kuri njyewe nta kibi kirimo, ahubwo birerekana ukuntu ubushakashatsi bwagiye bukorwa. Ubushakashatsi ntabwo uvuga uti ndashakashatsi na publiye article igitabo birangiye, oya, ugenda werekana ukuri uko jenoside yabayeho ukaza noneho kumenya ko koko yakorewe abatutsi mbere, ngira ngo muri icyo gihe n'ubushakashatsi byari gutarakorwa cyane kugira ngo berekane ko koko jenoside yakorewe abatutsi atari jenoside y'abanyarwanda cyangwa se itsembatsemba n'itsembagogo. Harimo rero n'icyo cyo gukora ubushakashatsi kugira ngo uko bugenda bukorwa n'ibisobanuro bigenda bihabwa bitangwa ku bibazo bimwe na bimwe tugenda duhura nabyo. Icyo nacyo ni ikibazo twahuye nacyo, n'ubushakashatsi bukagenda bwerekana koko jenoside yakorewe abatutsi. Niyo mpamvu imwe mu mpamvu byatumye wenda
ya Ivete nawe iki kibazo cyo guhindagura amazina ya jenoside, umuntu yakuvuga ko birimo bitera urujijo, ese nitwemeranya ejo bundi ko ari jenoside yakorewe abatutsi mu myaka iza ibyo ntibizahinduka nanone?
Ndanganiye doteri asanabo ntabwo ntekereza ko ikibazo ari uguhindura nk'ukuvuga muri uko guhindura, ntabwo nkibona nk'ikibazo. Ikibazo cyaba ari uko turimo duhindura dutana cyangwa tujya mu nzira mbi. Reka nsubire na mbere, nk'uko mubizi Leta y'u Rwanda yavuze itsembabwoko n'itsembatsemba. Kurikije nk'uko Dr. Gasanabo yabivuze, ntabwo jenoside ikirangira twebwe nk'u Rwanda twari dufite abahanga muri genocide studies bari bicaye cyangwa se yemwe n'abanyamategeko bicaye bategereje kugira ngo batubwire ngo nuku ibi bitubayeho n'ibi. Twabyise amahano, twabyise twebwe nk'abanyarwanda, twebwe nk'igihugu twari turimo twishakashaka ngo twumve ibyatuguyeho. Yego, yenda nge nari muto, ariko n'abari bakuru ntabwo twari dufite abanyabwenge bicaye barimo biga mu gihe twe twihisha ngo jenoside irangire batubwira ngo ni ibi bibaye. Ariko icy'ingenzi ni iki? Icy'ingenzi u Rwanda rwavuze kuva ku ntangiriro kugeza ubu ni ninde witwaga, icyo nticyahindutse. Ninde wicaga, icyo nticyahindutse. Ninde wundi waba waraguye ku rugamba muri icyo gihe kimwe ariko atariwe washakishwaga. Ntekereza ko icy'ingenzi na tugomba kubwira abo twigisha, ntabwo amateka yigeze ahinduka. Twayavuze ko turi kuva jenoside irangiye kugeza ubu. Yemerekana nibutse muri za 1998 gutyo, twebwe ndibuka nkayibuka hari international conference yabaye mu Rwanda, aho abacitse ku icumu bari barimo bakangurira Leta kuba ya kwimbresinga iyo terminology yari yavuzwe n'urukiko mpuzamahanga. Icyo ngicyo rero icyo nshaka kuvuga ni uko nubwo nka Leta y'u Rwanda igihe kinini yakoresheje Rwandan genocide, abacitse ku icumu amaorganizasiyo yemwe ashingiye kuri urukiko mpuzamahanga mu rubanza rwa Kaesu, twakomeje duharanira ko habaho iyo nyito yo kwerekana koko abakorewe jenoside. Ni byiza rero ko ubu twakwishimira ko nka Leta y'u Rwanda yagezaho ibibona, yagezaho ngira ngo ni ko igihugu gikura uko tugenda dutera imbere, uko tugenda twunguka abanyabwenge, uko tugenda twunguka ubwenge, twamenye noneho uburyo ki tugomba kwita ayo mateka yacu. Ariko amateka uko twayavuze, jenoside ikirangira niko n'ubu tuyavuga. Ikindi ngira ngo cy'ingenzi cyo kubwira abantu ni uko iyo tuvuze jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo tuvuga ko nta wundi muntu utari Umututsi wapfuye.
Dr. Jean Damascene Gasanabo, umuyobozi mukuru ushinzwe ikigo cy'ubushakashatsi n'ububiko muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside mu Rwanda, urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Yvette Nyombayire Rugasaguhunga, umujyanama wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cy'Amerika, nawe urakoze cyane.
Murakoze.
Murakoze mwese mwari muduteze amatwi muri studio, mwari kumwe nanjye Edi Rwema.